mtoto moto, mtoto moto, mtoto moto.
Papa Ocean Jabba Records.
Are you lies?
Oh, manano pisa huyu
ita kungeta buka.
Siamini, ninachokiona, macho yake yananichanganya.